106.3 FM. Daughters of Glorious Jesus. Bosumi asu. Bosumi no asu. Yami waye bi ama o. Oh yeah. Bosumi weipa. Ensemni nyuma sisi wa bosumi wemu. Yesha bosumi we ase. Ni ase ye. Ebinum so hu sense ahodo bi omka se bosumi we die. Enye. Ba se die tie bia. Bosumi akọ. Enene da etwa to September bosumi. Ye be share ne bie mu a. Agi the year 2026. Oh yes. 106.3 FM Sunye. Enene da etwa to. Ene eye Tuesday 30th September 2025. Adum 106.3 FM so dano pe wa sugusu awote enka wa bie mu awote no work and happiness e juma ni enije e be da obo ade no ase. Oh yeah, yem fana seda ene ne kanfo ne ntontrom emfa ema no ba se die tie bia ye be bo awura eye bosumi enso foforo mu o how bia bosumi kofa ba ye be bia woto osini. Se won kwantia se nkwa de onu nyankopon em prepare o na bosumi fofra ye bebo awuram yi enuoma bia ankoye nyina onu nyankopon ekwan bia na emu atoto ombo kwan emfanto ba bia kwan enie se du ba bia na wose uhuri a edu ba bia won fauntu edu ba bia na wose wonante a edu ba bia eho so won fauntu mfa wiem. On mount that speed anointing. Unyoma uye nyina. On ton super enfa enguso. Yeze uye muapanwa. Aka 3 months na ya end the year 2025. Hey. Esa bantem. 2025 eh kwe mwako. 3 months. Enye chili kwa. Mina openi kwanchere fuasi tete banafu. Double T. Ona she jumedie edi amame. Ena Mavis Malaika ebo ne chidom. Ewo jumedie iso. Ayua 05. Oni Samed. Inso di mine mu abefu internet. Kesi ya suwa natum. 106.3 FM. Mi amidi jumedie unche ya miye fremi. OPD. Opebi edi. Kede wo koko pim sepre mu betro life natum 106.3 FM. So. Enye izi o. Mami mfasi raketi en koma Sinomi Noodles. Se ekom edewa. We hear Sinomi Noodles. Asida bi enko enfama Morta Guinness. We move. Asida bi enko enfama Vikel 20. Wamo na asu ya sena no pay. Emma, you the words of motivation. Eddie Brown Life on Adrum 106.3 FM. Min Sumiti Wei. Sena Obi Domi. Min Sumiti Wei. Sena Obi. Edwin me ho. Ano pay me words of motivation e ye simple. Obi na mo a o se onam a e na onya opportunity. No opportunity ne buy. Onya bibi ho akwanya. E ma de oyɛ otimi yeye. Onya obi boafo bi. Abra na o tiwie mhyɛn mu. Wɔne ne exchange contact. Omo touch it down. E ho na ne ye de start ye. O call office ho no onya opportunity sia chief executive officer no o ko PM ewo reception ho no o wonya opportunity e ma chese da no kra de e wodwene ho ano nte asese eh secretary we pa ene ne wate nanim dia ma na sa no eh wonya opportunity bia otimi di hunu pastor no reverend minister no prophet no o odru ho ana nyame anum onyam e ba no so e wa asori fie ho. Ya tete sa ansem no. e kwan ben na opportunity e fa so e ba e kwan ben e na opportunity e fa so esie e wo nipa ya brabom emprempi agye ye wo bibiye na opportunity no ayeden aba bekai 2022 me na moa e wo ye East Legon omo se fro se Johnny Ashi road no so me na moa na me hu se sister bi ne kosu ya hwie gu ah sister yi de ne se gunitri osun sa ta me be adwuma me pentempa me bu se sister kosu ya ne yesen de no 200 nso no osun me ye na me ma no sika me ma ne sika na fe wa status re yo se ah na me hwe sister no a wa hwie ne kosu ya gu kosu ya no crowd team se kosu ya ne nyane dia yeso onkofa kosuanom pommra ne ema ne bibi kakra out of it kosuan nyina ye den ehwi agu edru ba bia esan etimi toyen abra ye nkan bi enhyemu nanso mekoye ne boafo that time emprempren be se mekan sika ne de ma no se sister yi won fanko asema me pese mekan tietie nyina ne se ade bia anopai wo ye akwantuo bia wutuo obre bi a wo bono yemfa ntena fie yemfa nhye fie ye wo womo abie bi on businesses a omo fie de business no twen krofo de omo ba obi beto bi na obi de kwa obi nso hu o woto ne hen na afi sana enti se wuni bibi ya ebe den ena sa opportunity aye kan wasem no wonso watimi anya boafo bi ama kese watimi ahia boafo bi ama ono so kura tim wanya nanim animu nyam Idru bebia. Ye boy empire ni nyina awie. Ye ye akwanchire ni nyina awie a. E wose ye pie ni esikrom. E wose ye kọ ni ye kọ pa adwuma. Se edru bebia na nkrofo se, "Ey, na mo de mo fa ahene." Se asimasi no a wo busa ne se wo fa ahene na ohi asimasi no. Osori a onna wo. E engagement a okobi. Se jumedie bi koswa okobi. Se bibi siya opie bi. Siye kobe bi ya okobi. Especially, yenu ya no ma. Nyanku pwa drum moni ya huwafe. E drum pempensua wase mumubi. Mutimi warie na mawarie. Chese aka fie, aka demu because mosoria ya mumpie. Eneme kasa chile ma. E nyanku pwa drum mo. Ubi abonguma boche wa abonguma ekita certificate so obetro application letter edia kwa adwuma mu so obetimi ahwe nyoma ahodo a ekoso onye o osori a no de nsa ato ne demri fam na ote ho na osu se mana bibe firi suru bi na ba da bi enya sa ne te si ekoy achemota forest si ekọ eye atria mountains ana na nsen forest ahodo ye kogina park so bo mpae ni nyina awie ni ese de aka no yemfa mpie nko hwe adwuma yemfa mpie ma nkrofo hoyen yemfa mpie enko ema ye ntimi nkrofo enya nkita hudie gym ye nko sometimes uko pie mu gym ah ya na nyoma because of pa abrante no aba ho no wuni mba bi ofri obi ko gym ba ko ko ye no it's ye ma no obi te se ye program bi okosa program no esiye ma no wotese yeye asori programs ahodo national theater yeye asori program ahodo conference center yeye asori program garden ahodo bi e wose otimi do hunchem because edu ba bi a enye wo certificate na wo edi dafie no ene ebe ma wadwuma wo eya brantie bi ana oba bi a wo kwa kwohia na oba bi oh can I please have your number may I please have your number as at the brof no wo pa na fe eno ano no edidimu ubehu se enyoma starti e toto ye ubehu an se that opportunity na enkrofo koya omunyaaye no wonso so watimi ensa timi aka bi masam ye tietia be motivation ye tietia ene se yenim ya tete o usia no hene o party yase ene mhia no obi nso so wadi ase obi nso timi ko hia obi o etu kwa no amia duru ba bia e wose utimi mia nwa chwe ni mkakra hon. Na wu bo life. Na wu chiachi ya tuwano. Swati ya siye. Enube unse brandi ya nwa baby dimbo unwa tuwa zafro. Adi enche ye diye. said ye me can at one missa de enchin. Eya yimpie. Eya social gardens a hood will be yemfa ye hunshim. If we say wunt me enko bompaya young no man ye enko kwa shut them 24/7 say bibi be frisro abba debi e du baby was so pie. Mo amuti isle gon cra de mwa twedi kra. Sa walk walk ya bay. Ah, no asha vest kama. Nan fe wooden in am ho bon. Bonse pepe ne penina pake. Hello, 1 minute. Obi o kra onko baabi a wo. Obi o ho kra na ho kan kra. Ya na efi se mema asa. E mema nsan yo. Ye wo mema wo krom ha. Enye se masan wo. Ye wo ma wo krom ha. Papa wo mu. Ta se eh, ano pe opi. Wo de fa ma ne mema ngo a. Debi wo. Enye ma ne mema ngo a. Ba se se me ne wo ka se ebinuma ware akademo because of sa. Ya hwe hu ye ye de mpie basa basa edu ba bia e wo so opie no obi hu na sa ampae no abo no e strike no we go minimo obi a wa hye obi within 1 month o ma ware minimo obi a wa hye obi within 2 month o ma ware minimo obi a wa hye obi within 6 month o ma nyem ntia no pai sa otemi kana utie mi a mentie ne say news bi na opi anopai mi kandigu aso opportunity no ebeba but one to one na mon one ebeka dem eya simple into umpire ne wo certificate ahodo bi a ene wa pack die gu dem no edru pempensuo bi a e wo se wo start eya application no wa start chocho bi na bi wo ha u follow enye nyina na abetra phone so the course be yet say oh yeah hello patcho me check here say director HR sometimes you need to go there na wo se wo ko. You do baby and crop timbus as a opi. Na would ye ebane sena san yo mawing na ya eh be o ha me drive ya. Bit me bow rap and ibi office be crack keke. O ni a kwadin komo. Bon kun komodien mum bon wana chase. Won ne ya befa dam for enwano no. Be can yo ma hood wobia. Opi mi nim ewo kruma. Sometimes a be blow wad yen on tia so. Webusa say, setesadia. Adume fema uti edie ni ya oti hoa yedeni. Yedi bie bie kwain eti eti ya niyume biso. Eki kani yume bi boom. Ya pe juma suwa mankrofo. Eh binu msusu yedeni. Eye. Yebe traha. Nyesi yegwe ya numu. Inti ya nopei. Se ote minkana uti ye mia. Mema. Sika bebrebe. A wetuya. Fisa hudwa wetuya. Na. Eye wase uye too big ama. Se obe pia konkro for office. Actual application se. Wode wu pejuma ye. Se. Wone wamwe tutu kwain. Ako bebi. Ako snack robi ti se. UK. So wamo retene. Every school no ne. Sa wamo kosa sa hodo na wama kwa kwa eno. Wu isha wamo kroma na wwe ni bre. A wamo ede enem kroma se wamo pejuma ya. Na hunu se yes. Sometimes ya yeti hano. Wode tu tuwa mwa tina broche huwa. Uti mse ya ane ya ena. Ye mubi. Na gro kwa ba ye niso kwa. Because oko UK no. Abra oko school no. Na oye juma. Diye nti na unfere se obe hunisi obye unwa kwa honse. Wo nante. Niye wo wono. Na utike mu. Se o midi ya mpe kwa hona mkrofobe. Krofobe. Debi. E dube bia wasa wafasa. O nante sa kwa ino. Because ubi be hunwa kase mbi atre wo. Na sa asem no. Ukwa mpo. Wini ni sani pani di mkoma. E no ene babe ye u breakthrough. Ebi e kwan e di ama wo. Obi wo hwa onti mi mwa wo. But obi ni mwo bi. Obi e sa opportunity no. E kwan no di ama wo. Na onsu wati miya faso. Tu bete wa so. Me kwa ne na me so. E ma. Mi introduce u ne chire no. Onti sa asem ni bi. Enso. Oye e na fe o mwa me. E teti sa asem ni bi bri. Ano pebe ma on certificate ni nka dem. Why? Misro pa. Me ma wa hon fe no. Nyanko pon a dumo wane kala. Nyanko pon a dumo wo. Any, she said, academically, you are very good. What trouble for to her? And so, obi a wani mshiyo. Eti mi kure ure mwa. Kacho se cholete we man ane mfan kwa. No de akwaji sikaba, no ti unu odi. Na wo ti ho yede. Wo a wunim sa adye nu, e nyina ano. Wo de ti ho, e yede. Ya ni etaka se juma ni gana ha. E no kre, se juma ni gana ha. Nenso juma no, e bi wo ho. Se wusi upe biya ya nkuwa so abeden, ube nye biya ye. Bidubesi, ya from OPD, Adam 106.3 FM. So, ena wasugusu a wote yenka wote. Mifasa da kese yenkuma. Sese, mahunu se Ghana die. Ghana die. Se, yan stati na yan fan nyome bi enguya. In fact, ye nyina deda ye ye wo kuromu nyina enko bebiya. Ene se, enra wo hwe committee no entrance a omukoye na ye hwe sika ahodo bi a afa mpanimfo bi no nsase na obi a wafri mu na kyerese yemfa ne se nipa ne adwuma wo multimedia ha se de memfa ye nua be ma DJ wana afri mu na nka wana afri mu na ye nyina yakọ na yi yedimsa wana afri mu yakọ na yi ya ye na yi awie eba ne sen eno obi su gusu etua DJ awanaka obi a ye nyina ya kọ na ye o edi enti ne ye ye ho sa okuru mu ye sori a na ye bo politicians no won tri so no apampa so ma menka ne sa enso wo se wo nya opposition unya position ni bia na wo nya that opportunity ni bia also woni ye so sa nete eh Ghana. No, yet me a tuani panaka bear over 2 years and still counting. Ye gusua ye tuanaka. I didn't tell you any on, now for yesterday. Be answer near barbinus of war. I didn't tell you a honsa. Didn't tell you a honsa, O Grimu. Na, San Sam Sam Wayne and say, ba. A ya mean who say, ye bet me a court and court. A bay companies a hodwa. Ya, muamu politicians, semua bay mua. Afe saadi no I say enimu se mu fra ban mu a na aban nwuma no asore se ye adwuma ye was institutions we num nyina ho bibiti se iyoko num ne ade enti nkrofo nwuma aban nwuma wo mu adisika enti mu ntimi press charges mu ntimi nchiche wo mu me de me se enke enko yachi se nipa no wafa Ghana 50 cent 50 peso ye prosecute no e ye was ye ntem so kra. And until I say, Uhem, I say, Obia, ya, no, pa, ben, wedjuma, aqua, qua, 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 Obia, ya, a ben, wedjuma, and Obia, because of Kono Coco Bocronoa, hey, ye be kind, could see he, near say, state agencies and resources, I hold war, na ye de cars, I can see, na ye, ya, ma, ye, na ye, church report, na ye, de day, or radio, so, and so, I didn't bay. I didn't see a bet to me, I, eh? Eh? How do you? Kodie adwuma o kodie e wo Asante Mantemu. In fact, otum fo ze tutu abo sa kodie abaso pa na waka e di a kyerse muhuya ye muhuya Menshia. Council of Elders a ewo ho emmo modin se ye pepe baby na ye twa asase e de ama obede pon bede sa akode e ni die ni na shata die ni omu mienu na koye program owie so anuma sa ama ne kuma se yire kuma se e do opem so o 2472 nana o nkwa so o di hie ni OPD kamre nka me pe timetim ho no nana ehwa meduma kwa no so pe bia e filling station they said they want me am o homo dia ye kwaja o eh ele sa kwa dia waduru bia wo die nana bi ncha wasase nanso wo nyankopon na ebedo mo enti ano pay se wutie mi abomoden se abc game no nso betimi de wo hwe day any day every day day in day out nkrofo die na edi sika ano enti code no abetimi e de atwa bi e star 262 hash na wa pick 3 letters na letters no wo pick every a to z abc dia to z na wan kasa letter wo gidi se ebebo no na wo de ahwe mu ye wo hia eh 5 Ghana CD wo number no ba kokra anase wo letters no ba kokra na bebo a wanya sika na utwa nso na sa sika no number no ntimi ba kokra ntimi amma wo sika di twa ye ne nyina unu su ye nya mu 10% ntimi bo modin krofo dia na edi sika every day krofo di sika wo abc game no minyum ni ni James Asamoa Ayeyi James Anope and Chaka say Enko Enfama. James a fashion designer. Osi OP. Nyankopon adome ne ene. Se memfa entontrom no nti Anope. Mini hwee ka bedwum ni. Ayeyi enka nyame oba. And Kenya misses on Concro. Pens down, was it level up 2025? About time be a term and can every parent be a ATM and Nano pay and Shannon so say, Jumedia, Jumedia, and a man, a year SHS. asen ma mfa ma adwuma
I am made by grace
made by
blessed by God I am alive today.
Adam 106.3 FM. I'm fast and I can say Endpoints Homeopathic Clinic End to Chronic Disease. I'm soon at DBS Industries Limited. And your man, your tete so, Traffic Health and Beauty, range of product and name. Momo Eddie Abagana, Jasso. Pacho, I know pay yen share a your health tidbits. Na mekane saadia wapumu dentu mapase ubiti mi afefra na nsei ye ye tetinese ye nkontu mri ye wo e wo gana ha ushe bebi ya yetu galamse inua asen inti nse nkontu mri nukura anu udi nwa nwe ya wanwe anu wenye problem inti nse inu udi anu wenye wenye free ebri pepo nosu anaku fudu ya na se ehe ifri ya hafu ho ebi ya techime inti ya nadu ya nkwantabi chimi iri ya ho bebi ne honsu kura anu omudi be free oba kra na ebia abre kra chese wuye ne hwea enyiyi engontomre ewo emfaso de ahodo bebre ema nipa ya pomoden na enso ye de ye di ne se de ye kondo ye numu ye yedenti dru be bia saa ne de ye di no na enso emfaso de bia ewo ho pa ye pa ebetimi aboa wo ankasa wa pomoden ene se enei ye kwa ye ba obehu na obi wo ha ne honam dua no a wode kwa wode ba me nana ne kan se honam wo yi ye nsrɛ emfa nkɔkwan se de de bia ohumi amaye sɔchi ye ye ne o ma basa basa samta ya ne di ye ho ankasa ye kye se ye ha ye body no nanso ye di nuane ahodo nyina bia eboyen na etimi sustain yen wa wo pɛ eye skin support health se bia wo skin no enhyɛda entwa yie papa wo hia sɛ wo sɛ wudi nkontomire sɛ wudi nkontomire a nkontomire yie sɛ adwuma ne nyinaa ɛwɔ nipadua num ɛma wo kama yie pa enti sɛ wutu kwan kwa ama no ne sɛ ya na ɛden sɛ wobɛtumi anya that kontomire na yɛn ankasa yɛnim no wɔ ha no nanso ahaban bi wɔ hɔ a ɛwɔ ma to ne din sɛ spinach ɛno nso wɔ hɔ a ɔmudi a ɔmunya the same value sɛdeɛ nkontomire no ɛteɛ no but me deɛ I'll recommend yɛ nkontomire a yɛdua no Africa no better than deɛ ɛwɔ ama no ne no a ɔmo ɛfrɛ no spinach no sɛ wodi yɛ nkontomire a meka ho asɛm yi a ɛboa yie paa ɛreduce ɛyɛ inflammation a ɛba nipadua no m ɛwɔ that omega 3 fatty acid ɛwɔ mu a ɛno nso ɛboa nipadua no na ɛtumi balance na ɛmanage conditions ahodoɔ bi te sɛ arthritis ɛwɔ nipadua no mesrɛ wo hyɛ no so paa wodi nkontommire a ɛboa ɛmanage ɛyɛ nipa weight sɛ wobɛyɛ kɛseɛ sɛ mpo bɛblo 2 proteins ahodoɔ bi a ɛwɔ mu fiber ahodoɔ bi a ɛwɔ mu na wodi a ɛma wo feel good kyɛ sɛ ɛboa wo nso ma sɛ weight ahodoɔ bi a nipa sometimes wonka bi sɛ wobɛhu a wo mu tumi yɛduru sometimes na wo mu ayɛ ha ne adeɛ no ɛbalance ne nyinaa kama ɛnso ɛde ma wo kontomire ne die nso ɛprevent ɛyɛ anemia mesrɛ mo paa monhyɛ no so yɛwɔ vitamin c ɛwɔ nkontomire mu nti mepaakyɛ wo wonya bi a yɛ abobɔ bi kontomire ɛboa ɛpromote ɛyɛ yɛnompɛmu yadeɛ ahodoɔ bi a sometimes yɛmfa yɛani ɛhunu kontomire sasa yadeɛ no nyinaa vitamin a ɛwɔ nkontomire mu mo a ɛduru baabi a mose mo ani ɛyɛ poor vision ahodoɔ yɛwɔ saa ne ahaban wei nyinaa bi wɔ yɛkuromu Ghana ɛnso yɛmpɛni di de biaa aborɔfo deɛ no a ɛna yɛtuo agu soɔ ɛsupporte ɛyɛ akoma ho ɛboa ɛsupporte ɛyɛ heart health yɛnhyɛ ne so kontomire ɛbustu ɛyɛ immune system no ɛma that functions ahodoɔ a ɛne me ne wo kasa yi obi hɔ sɛ ne immune system wɔ fam ɛnkɔnkan yie mesrɛ wo sɛ wonya nkontomire na wode bi yɛ stew sɛ nkwan na wobobɔ bia ɔbaa koraa anyam koraa mpo no a ɔnya nkontomire nkwan no ɔnom a ɛboa ne yie paa Yefas da kese enkoma endpoint homeopathic clinic wo mo ene soya sne bi so enkoma Duffy's Health and Beauty NFE DBS Industries Limited wo mo ene soya sne e ma ya di we nmina e de ebrew your health tidbit.
It is finished.
It is finished. Maybe it's Maraca.
By a shot of a bano, did I love Mr. DJ? What would you be now?
Yem Rasson, your
court. Osama, the black girl, the Jimmy Bingy.